Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, ngo katapanda. Juu ya kegi make tupa na maganja.
Bado unataka bia?
Hey, nipe bia.
Bado unataka bia?
Abuda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious. Ya uvia na umpebe pia. Iya leo na lazima talipia. Unapika mbunji pia, kwani uko on love pia. Mini charity, washa skia. Shike tusi mimi, kwani shike tusi pia. Jai kunya bia ukaanza kulia. Ni kama chonte kuna vitu unapitia. Mdunge zake mbili, mbili nitalipia.
Leo ni sato ama sande. Tutulianza kukunywa ona mande. Kila siku inakuanga shere. Imefanya mina pipi tukosane. Pombe ya kisirani. Tulikunywa tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani?
Bado unataka bia?
Hey, nipe bia.
Bado unataka bia?
Abuda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Niko maji naona nika wendo na die. Niko na ganji na connections you guy my guy. Nina matenda na mavela mindo supply. Munga na waiter ata leta please don't be shy. Pombe ya Sunday tamu sana. Pombe ya Monday chunga bana. Pombe ya sare ni swara sana. Ya kuchanganya a blanda bana.
All you can drink we don't do take away. Mfuko size ya Billy Gate. Kizungu ya kuparambule. Can you relate? Monday ni kama Saturday. Birthday ni public holiday. Nitawacha pombe. Nitawacha pombe. But not today.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, ngo katapanda. Juu ya kegi make tupa na maganja.
Bado unataka bia?
Hey, nipe bia.
Bado unataka bia?
Abuda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.